Compact Records.
Buga mi spendi my story.
Buga mi spendi my story.
Mami you go find don't worry.
Mami you go find don't worry.
Akuna no makuna ngori. Usi jam sell on shit get more.
Don't look you fly on like a butterfly.
Butterfly.
Butterfly. My time we on a pepe. La fisi ya nataka kukukuta. Cause you're so beautiful my girl.
Lakini unanchanganya baby.
Oh yeah.
Una machali wengi friendly.
Friend.
Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda baby daily.
Daily.
I gotta kiss you baby daily. Lazima nika show my baby.
I'm so jealous, ooh girl.
Buga mi spendi my story. Mami you go find don't worry.
Oh nigga nani, nigga bow, tina mambo, kata maji, you know I love you. Weni wangu, mini wak, mini wak, nigga nani. Nigga nani, nigga nani.
Kiundani, pendo la jani.
Nyingi skendo,
unakosa kitu gani? Sikutaka fumba macho, wala masikio sisikie. Sio kwa mazuri yako, na mabaya ni ashutie.
Boso mi spendi my story.
Boso mi spendi my story.
Kila siku kunifanya mdori.
Kunifanya mdori.
Mambo ya kudanganya na yesha ishaga zama.
Mama tuku tuku kupelekeshana.
Ndo mapenzi gani?
Boso mi spendi my story.
Boso mi spendi my story.
Kila siku kunifanya mdori.
Kunifanya